again. Fuck smell.
It boy again. Hiya.
Don't pass the high. I can't deny it. King me a chantalia. Me mwenza ponshaumia. You make my heart go low. Speed na nipadoro. Now king me a chantalia. Oh my sweetie, my dear. Ani navyo kupenda baby. Ba unajua. Na kama maji umezamisha mashua. Wendo nakuwazaga. Wendo naikupendaga. Wendo naiwezaga. Wendo nailiwaga.
Oh you are my baby. My sweetie fata banana. I'm ready. Ukamwone baba na mama. And you are my baby. My sweetie fanta banana. I'm ready. Ukamwone baba na mama.
You my baby, my sweetie boo.
My obimo,
my darling.
My obimo,
obimo.
My obimo.
My sweetie, my baby boo.
My obimo, my obimo,
obimo.
My obimo, my obimo, my obimo.
Kipenzi changu.
My obimo,
la.
My obimo, my obimo.
Unaka sura gani? Ni mbona uje kunivute? Uje kunivute. Una macho fulani. Ni napenda ukiniangalia. Ukiniangalia. Oh, sunapenda kuchanganya medula. Uchachu ndimu kunichachua. Maneno yako nanambia. Siwezi kula kama ya kula. Hapo ndo nimetambua. Kuna vingi chini ya jua. Kwa maana ili penzi jingi sana.
Oh you are my baby.
Oh you are my baby.
My sweetie fata banana.
My sweetie fata potato.
And I'm ready.
Oh, I'm ready.
Ukamwone baba na mama.
Ukamwone baba na mama yako.
And you are my baby.
When you are my baby.
My sweetie fanta banana.
My sweetie fanta banana.
I'm ready.
Oh, I'm ready.
Ukamwone baba na mama.
Nyumbani kwetu.
You my baby, my sweetie.
My obimo.
Oh, no, no, no.
My obimo.
Mumbo, mumbo.
My obimo. My obimo,
my sweetie.
My obimo,
oh no no no.
My obimo,
oh no no no.
My obimo, my obimo.
Sweetie, my baby.
My obimo,
mo mo.
My obimo,
oh no no no.
My obimo,
mo mo.
My obimo,
my baby.
My obimo,
my sweetie.
My obimo,
oh no no no.
My obimo, my obimo.
Asa ebu na umnazi
unakatika. Unakatika umnazi, unakatika umnazi.
Jamani uneni umnazi.
Unakatika
umnazi,
unakatika
umnazi.
Unakatika
umnazi.
Ukitaka kukatika umnazi.
Unakatika.
Jamani mnazi.
Unakatika.
Ona ya mnazi.
Unakatika.
Aya mnazi. Ona ya mnazi.
Unakatika.
Jamani mnazi.
Unakatika.
Mnazi.
Unakatika.
Aya mnazi.
Unakatika.
Slicer.